Tengo bata kubali koti nkuru hetude gaba wano mukampale genda mu maaso n'okuwa ensala yaayo mu musango gw'ettemu eryakolebwa ku baana bana ku ssomero lya gaba Early Childhood Development Center e gaba wano mukampala. Omuntu omu yekka yavunaanibwa mu musango guno ngo ne Christopher Okello Onyumu era omulamuzi yekenneenyezza obujulizi bwonna era kyagenda mu maaso n'okubwekenneenya obwayanjulwa mu kkooti oludda olwabi mu kkooti eno obulumika Okello okwenyigira mu ttemu lino wenzijjidde ku mpewo ng'omulamuzi akyayita mu bujulizi obwawe bw'enjuyi zombiriri mu musango guno kwagenda okusinziira okuwa ensala ye mu musango guno. Kirajikira nti okuwulira omusango guno kukulungudde ssabbiiti eziwerera ddala 3 ng'omusango guno bwe gwasookedde ddala okuwulirwa mu lujjudde wabula ng'Okello ye ne gye buli n'akyagwegaana singa gumukka mu vvi. Okello aba yolekedde okussibwa amayisa nga kino kye kibonerezo ekisembayo ekyo ekisinga obunene akyayolekedde okufuna.